kwako ishanga ulabu suba izola abantu abaningi kangaka noma tiskola ethi kwishanga kwishanga ulabu suba izola abantu abaningi kangaka noma tiskola ethi kwishanga Bienkala belubona abantu abaningi ngendlela embabona ngayo Bienkala mina Bienkala belubona abantu abaningi ngendlela embabona ngayo Bienkala mina Ngikushana Ngikushana Love is over, is all a bunch of running around. No matter, scholar, I keep you shining. Keep you shining.
Shanghai.